ya solo na yebite Africa okay wapi na loba akalinga late na loba akalinga late na loba akalinga late na loba akalinga late ezali ya solo na yebite Africa okay wapi ezali ya solo.